muddisannadee weliba dhinig kasta ee nolole ee ku dareeray isbedelo saameyntii togan ama taban walina isbedelaya sidii lanqabuu jiray shaqooyin badan walina inta badan saacaday arimoogasay teknolojiyada ku tilaabstay soomaaliya shaqooyinkii shalay hangiga waa lama heer noocida ganacsigana waa bad walina lagu hirgeliyay dalka fikirada walka ool ah oo la mahdiyay dad badan ayaa aaminsan in halabuurka soomaalida uu samaraayo meelinka sareytay isla markaana bulshada ayaa ku kabadahayta dagaala waana la kooytay fikirada dhaxalgal ee ganacsiga waliba lagu guuriyay dhaqamo habab qadiimi oo lanka ganacsada jiray walina la qaaday xeelado ganacsigeed oo la jaan qaado kulo tiknolojiyada geega gadoobka minate iyo kireyowsha waliba usahay xanaan la wada kasow cidda ka shaqeeyasa iyo wadada la marow xirfidleyda dalaaleyda iyo waliba han dhexeeyo jirana qofka guriga isku gadow ama isku kireyow iyo qofka lagu kireyow ama lagu gadow waliba usacaanka haya xanaan waqti badan usa kulamow inta qofka guriga laka gadow ama laka kireyow usa ka aragow guriga markaas kureedna usa diidma ama ogolaansha ku muujiyi kora hadda intaasi oo dhan waliba lanku gudbay gadowka minata iyo kireyowshaba waliba lan adeegsadaya hab online eh oo dadweyne badan fariintii oo laka diirsiyi kora si fudud oo degdeg ah shirkadda kira same oo dhowaan qof dhalinyaro ku hirgeliyay magaalada baydhabo waa shirkad xayeysiin oo ka shaqeeyaysa shalgadowka iyo kireyowka guryaalka iyadoo lan adeegsado tiknoolojiyada casriga ah sida baro bulshada iyo kuwada xiriirasa injineer axmed badar iyo waliba wuxuu sharaxaya walyaabo ka kalifay in shirkadan iyo aasaasan iyo shaqooyinka iyo qobada doonta
barnaamijku mayn sameynay kadib markii uun aragnay problem bulshadii haysada dhinuhu iyo adeegyada oo maaragtayadii hayeysiinta biibta oo maaranay sheegada guryaal haddii ganaahaada lahaayeen iyo haddii oo maaranay sheegada iibaada lahaayeen baaburta saas oo kale marka qaabka saan sameynay gaab badan aragnay bulshadii oo maaranay 24 iska dhex wareegadaas oo waa systemkii adduunyadii hore isticmaalahayeen markuu waysanayay maadaama nolol bani'aadanka meel weelba tiknoolojiyadii maaranay saameyti sida arqaayd haddii beesa oo maaranay haadhe ma jirto laan weelba intuuri kintuuri ha kindiraahay leelilay tusaale ahaan adiga haddii guri maykooya kirikooyi mis iibakooyi reer haafadiin bese og bilowgii gurigu intee maaranay sheegada beeca ku helay is haafadaas iska naqnaqaas ay walgaadu haddii aad helo lahayd hayeysiin noo ama leed helo lahayd way lagayaaba guriga 20,000 dadka haafada keen qiimaya maadaama miilka link ogaayn lan oo maarnay wala gadahay walnaadi hayoon ma jir hadda soo ku warahayna soo gliknaadi ma jir marka haddii hayeysiin doon la sameeyo lan mar oo guri aragay ka qanacay baa sida aad sheegaysay 20,000 ku badan halka gadada kort marka hayeysiintu ama application ku ama website ku way banin sahlay in dhammaan bulshadeeni noocyada oo maarnay guriyaaga ama saxantada maguuraanka dhe iska daro badan ku bedelo go'doonta qaabkii hordhaan iyo la taamulaayeen hadii ganaahay hadii marne kirahay noocyalka soo dhan way buuha problemki jari ku saayida doon
dini kala maamulaha shirkadda kirasame injineer axmed badar iyo waliba kala uu saak warbiyaya hanaanka iyo umaraayana helitaanka guryaalka la shalkireysto ama la shalgado iyo hadii oo jirana shuruuc gaar ah iyo on ka talgalan in la mara
lama qaabani deeraan guryaalka oo kirada leenfado mas iibka leenfado intii website la sameeyo tusaada aragtay idaacadaha ilaa dadka beejka leh maasha Allah way noo kala qayb qaadaan marnaan sheega sidii bulshadu leen deersi la ideeygu lan welba way balanaata like it zar share ta sar walaan leenoo fadaane haafado seedo la fadhay lan welba meelisku ogaad samarkum oo dhow marnaan sheeg waqti badan adkeen ban marka sabtuun ku ogaadan intii website ku nusubni qaar kuma de website ka daawada bari bulshada ku aragay han weeyaan new guriyahay oo noo asle anta leey way fadhay intii ada nin duubto xad kan ingiri dadko saasu dadko guriyaala fadaan iyo bawlaan ay marne guri faday oo 3-4 qol aan eraay unoon markuu may waydiyana qolada dilaaleeytay qolada dilaaleeytay unoo isa shaqeeyaan unoo dilaalmihiini unoo baynaha waa dad oo baahiyale ama sada haday laga kasaw marne afkan social media advertisement hayeesiin sameeyaan hayeesiin markuu na sameeyaan markuu qolo haafad weel way baa ila lama qof 3 qof oo dilaaliinga iyo way baa connection la lana man hariir la lana iyo weeran guri noo asay haafada ka sheega lana markuu hoba hayn er markuu lanki han weeri symbol is markii weeran way balay way kiin haylay qiimijay walaaya markuu way buu amarnay sheega lagu dhisaas gareey lagu sheekaysade agreement tii hoblay deere markuu way ba sameeyney hata degdi isku degata majar kira sameeyay ba ku dhiday warqada la sheene warqadaas oo adees lanka guriga kareysadahay in lanka lagu kareeyahay lamadii miilasahay lanka kareysadahay hata way baan sameeyney marqaato oo may leeyahay damiin sameeyay kira sameeyna ma tahay markuu marqaato way oo marqaati gal markuu warqadaas saxay lanku intii walaay marne barbeedina walaal lacagta hormariska diiba dhiibo hadii gadaal ku dhiibo waxyaaba soo wargada qoranta maalintii uu sahay aabkaas oo dhan hadii guruuj ku guurfado halbal koor ha sheegay halbal koor yaa sheegay laangi gurigi laay naftir hadii uu simbaadi gurijay halbal koor ha sheegay waxyaaba soo dhan wargada ka ziyadinata marka way sahay Istanbul ta masha Allah way buu marka qaabkaasna diin deereen process kun way buu process kun wala kamarsiyani jaar ku
hanan kan guriyalka sida online ka lan shal kireew ama lan shal gado waliba yemeelo ku saarase culaysadii markaas ay jireen walow dadka qaar iyo markaas ay sheegayaan ama aaminsiin in shaqo la'aan ah fuusaar korto dadkii dalaaleeyda gadaayaan ama kireey jireen ololka